ngicabanga ukuthi nombani kuthina wakwacabanga ukuthi uNkulunkulu angenza umehluko omkhulu ngaye kulo mhlaba. Sesithi yebo, angawenza ngabanye abantu kodwa hayi thina. Kodwa lo uNkulunkulu usebe uNkulunkulu owaziwa ngokwenza izinto ezimangazayo ngabantu ababengayiboni, bengayikholwa ukuthi kungasetshenziswa bona. Angikubingele ngamukele engosini yethu eFresh. Ngingusibonelo BT Ngema, ongomlomo kabe neDiamond weChristian Talks. Manga sekuthiwa mina nawe bese uJesu sibe nelungelo lokukhetha abafundi abawu-12 kulento entsha ibizwa ukuthi umbuso kaNkulunkulu emhlabeni. Besingalihluza kanjani uhlobo lohla lwabantu abafanele umsebenzi? Ngakube bese ukhangisa kwi-newspaper lomsebenzi kumbe kuma-online platform? Bese sithi sidinga abapostoli abawu-12 abazomemezela umbuso kaNkulunkulu okumele bakulungele ukushawa nokufela ukholo lwabo. Ngakube besoqasha ngokuhlungisisa ama-CV, sibuke abukhali kunawo onke eqede, sibabizele ku-interview labo esibashortlistile. Ngakube besobafaka uhlobo lwezivivinyo oluveza ukuthi banamakhono anqala ngokwemvelo. Umbuzo uthi ngakube uJesu yena wenze njani? Yebo nebala, wasebenzisa ubusuku bonke esemkhulekweni, futhi wayesenyukela entabeni wabizela kuye ababefuna yena beza kuye. Wamisa abayishumi nambili ukuba babe naye nokuba abathume baye kushumayela babe namandla ukukhipha amademoni, ngokaMark 3:13-15. UJesu wayenamaplani amakhulu ngala madoda. Babezongena ekubeni ngosobaba bokuqala balesi sakhiwo esisibiza ngokuthi ibandla, okwakuzothi emva kuthi bekhethiwe bahambise umyalezo owuzoguqula impilo zabantu engamabhiliyoni eminyakeni elanje ko-2000 kusukela ebakhethiwe. Yabone bala, ama-plan ayemakhulu impela. Ngakho wakhetha hhayi ingqweqwe ezayichithekile, ichitheke kakhulu nge-theology kumakolishi mhlawumbe ezayifunde kulutho. Wavese wakhetha abantu nje abaphansi, aba-ordinary, ababengazi okutheni, bengafundile, bengabadobi, ababegxalwa imiphakathi ababekuyo, abantu ababeqoqa intela beyiqoqela amakoloni abacindezeli. Wakhetha abantu abaphansi abanjengamnawe lithi izwi, wababizela kuye ababefuna yena beza kuye. Wow, yeka isimemo esimangazayo mlaleli. Uma uNkulunkulu ekubiza kuchaza ukuthi uyakufuna, okwakho yiya kuye sihlobo sami. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Uma lezi nkulumo uyifisa nge-audio ye-WhatsApp, okwakho cofocofo kule nombolo 067-706-0077. Kanti okuningi ungakuthola kuwebhusayithi yethu ethi www.freshzulu.co.za.